Namhlanje siyi-Democratic Alliance silapha eNtshona Koloni. Sizothetha ngendaba yokuthi abantwana kufuneka ngawo wonke amaxesha bakhuselekile esikolweni. Into esifuna ukuthi masiyibone kukuthi xa kukho izitrayikhi, amatishara kufuneka ahambile ayostrayika, sifuna ukuthi kubekho amatishara ambalwa ahlalayo abona ukuthi abantwana bethu basikelekile. Ngoko into esiyitshoyo sithi, asithi amatishara akufunekanga makastrayike, sithi kufuneka kubekho amatishara noba ngaba mathathu abona ukuthi abantwana bethu bajongile, kukho umntu omdala ozokwazi ukuthi uba ngaba kukho into eyenzakalayo esikolweni bakwazi ukuthi bancedwe. Sifuna nokuthi nabantu abapha ukutya nabo bangayi kwistrayikhi, nabantu abaklinayo bangayi kwistrayikhi, bahlale esikolweni babone ukuthi abantwana bethu bayatya, abantwana bethu apho bahleli khona kucocekile ngalo lonke ixesha.